Ist so eine Kerze.
Azongitshela ukuthi yena ukhulelwe wena kwakunzima kimi kwakunzima nokuthi ngikholwe ngangazi ukuthi kuzoba yimi ithayima lakho ntwana yami mina ngicela ukuxolisa bengazi ukuthi mina ntwana yami ngizoba ithayima elgrand bengisaba ukuba ithayima ngisasemuncane ngoba impilo mina azange ngiphathe kahle ngisakhula ntwana yami bengicabanga ukuthi wenza ukukhula kanjani ngingacabanga ukuthi mina ngizoba ithayima enjani kwakunzima kimi ntwana imali ingekho namanje ngisahlanganisa ngiphanda amasenti ngicela ntwana yami ukuthi ungilalele manje mina ntwana yami empilweni kunama ups and downs ngicela ukuthi ntwana yami ungibekezelele ngisaphanda sizophila impilo engcono.
I wasn't ready.
Ntwana yami mina since waba khona emhlabeni ngiyazi ukuthi azange ngibe ithayima elidingekayo kodwa ntwana yami ukuthi mina bengisasaba bengakakulungeli ukuba ithayima kuwe kodwa ntwana yami ngicela ukuthi ungixolele amaphutha ngiwenzile kodwa sengifundile angeke ngiphinde ngibe absent time empilweni yakho konke okuzokwenza kuzongifaka nami yonke indawo ozoba kuyo nami ngizobe ngikhona mabhedeni ngisho konke okuzokujabulisa ngizobe ngikhona eduze wakho for impilo yakho yonke ngicela ntwana yami ukuthi ungixolele ngikwenzile. Oh yeah, wasn't ready.
Zabatagati Midnight Alls Records.